You man a bless the lap on the gate and souls on the ball, you know. Guardian angel, you man a one, so talking about Rhodesia.
Mungu anashanga kuna nini kwa wanadamu. Mbona tunatumia atupavyo tofauti nae. Mungu anashanga kuna nini kwa wanadamu. Mbona tunatumia atupavyo tofauti nae. Tunatumia machozi kwa ajili ya uchungu badala ya kutumia kwa ajili ya ibada. Tunatumia huzuni kwa ajili ya changamoto zetu badala ya kutumia tunapoona dhambi duniani. Hata gani we kuhuzunika kwa ajili ya ahadi zake, kwamba umengoja sana. Hata gani we kuhuzunika kwa ajili ya ahadi zake, kwamba umengoja sana. Machozi ni ya ibada, huzunika unapoona dhambi yupo atimize ahadi zake. Machozi ni ya ibada, huzunika unapoona dhambi yupo akutende kwa wakati wake. Rudisha machozi yako mahali pake, maana yupo asitimize ahadi zake. Rudisha huzuni yako mahali pake, maana yupo akutende kwa wakati wake.
Yupo Mungu, yupo na anatimiza ahadi zake. Mina kuhimiza kwa neno lake, atakunyoshea mkono wake ukufikie. Machozi yako yawe ya ibada, msifu kwa siku aliyoifanya.
Machozi ni ya ibada, huzunika unapoona dhambi yupo atimize ahadi zake.
Machozi ni ya ibada,
huzunika unapoona dhambi yupo akutende kwa wakati wake. Rudisha machozi yako mahali pake, maana yupo asitimize ahadi zake.
The day the Lord has made
is the day
we will rejoice and be glad in it. Just enter his gates with thanksgiving in your heart.
This is the day the Lord has made,
it is the day
you will rejoice and be glad in it.
Rudisha machozi yako mahali pake, maana yeye yupo asitimize ahadi zake. Rudisha huzuni yako mahali pake, maana yeye yupo akutende kwa wakati wake.